Kuri uwa gatanu nibwo inteko rusange y'umutwe w'abadepite bateranye mu gihembwe kidasanzwe mu byihutirwaga harimo gutora itegeko rikuraho ibigo bya leta byari bisanzwe bikora inshingano zashyizwe muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Bwana Bizimana Jean Damascene uyobora iyi minisiteri yasabye abagize inteko ishinga amategeko kwihutisha gukuraho ibi bigo kugira ngo minisiteri itangire akazi kayo.
Nyuma y'uko minisiteri ishyirwaho hagaragaye ibibazo byatuma inshingano zayo zibongana n'iza FARG, ituma hatekerezwa umushinga w'itegeko ryo gukuraho FARG yo kugira ngo hakemuke ikibazo cyo guhuza inshingano n'izindi nzego. Hashingiwe rero ko inshingano za minisiteri nshya zisa n'inshingano z'izindi nzego zisanzweho harimo na FARG, mu rwego rwo kwirinda kugongana kw'izo nshingano, iyi minisiteri nshya izafata inshingano zari iza FARG. Ndagira ngo kandi na nabasabe ko kubera ubwihuti tubagaragarije gikeneye gukemurwa mu buryo bwa vuba kugira ngo minisiteri itangire gukora, dusaba ko mubyemeye uyu mushinga w'itegeko muhera ko munawemereza muri iyi nteko rusange utanyuze muri komisiyo.
Minisitiri Bizimana yasobanuye ko inshingano zakorwaga na FARG ndetse n'ibindi bigo byakuweho bizimurirwa muri iyi minisiteri ndetse hagafatwa n'abari abakozi b'ibi bigo. Nubwo biruko ariko impungenge ziracyari zose cyane cyane ku bari basanzwe bafashwa na FARG, aba ni abakecuru bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Ariko turabona ko bahungabanyije rwose kwivuza bari abakecuru n'abasaza bafatanya inkunga y'ingoboka Mana y'u Rwanda, turacyasaba ko tuyubahirije
kuri radiyo nabyo. None byanshoboye none se wazajya mvurwa gute shaho ko nanjye numva byande? None se ko ariho najyaga nivuriza nkajya gufata imiti nkagira gute? None urumva atari ikibazo ngize agasabune niho nagakuraga buriya bajyaga bakama. None ubwo rero urumva noneho ko katiwakambayeho mbeza muri make n'undi umeze nkanjye sinkubeshye nge nahungabanye rwose.
Ho n'abadepite bibaza uko bizagenda mu gihe bitaga ku bagenerwabikorwa ba FARG babagiye muri minisiteri. Uyu ni depite Nyirabega Etari.
Ariko jyewe numvaga nshaka kugira ngo nsobanukirwe abagenerwabikorwa batishoboye ba FARG barimo abakecuru n'abasaza, icyiciro cy'abarwayi, indwara zidakira cyane cyane, tubamo abari bakeneye ingoboka. Ubu rero nagira ngo minisitiri aduhumare impungenge nyine nk'uko bivuga ko minisiteri izabyitaho, twumve ko nta cyiciro kizasigara inyuma. Mu ngengo y'imari ya FARG harimo 5%. Nkagira ngo rero mbaze niba no muri minisiteri iyi 5% yamaraga ibyo bikorwa ko bishoboka, niba nayo yazinjira muri minisiteri gutyo
abakozi bashobora kubura imirimo. Nabyo byagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko ndetse basaba ko byaziganwa ubushishozi
no kubisaba ibyo abantu bazabyitondera ku buryo abakozi abantu babitaho ari abantu basanzwe bitanga pensheni muri serivije tumve by'ukuri abangaba abakozi bazasaguka kuko ntabwo byose rwose rwose ntabwo bakoze muri minisiteri kugira ngo abakozi bazasaguka n'uburyo abantu bazabyitondera ku buryo inabasaguka mu by'ukuri ariko bakabantu bakagerageza gufasha abo bakozi.
Minisitiri Bizimana yabaza impungenge abibaza ko ubuzima bwabo bushobora kuzajya mu kaga nyuma y'aho ibigo byabafashaga nka FARG biviriyeho.
Ibikorwa byose nta buri rwego twasuzumye uyu munsi nta na kimwe kizatakara kubera yuko bigiye muri minisiteri. N'ibirebana rero n'ibyakorwa n'ikigo cya FARG, ibi bikorwa nabyo bizakomeza n'amategeko bari bagenewe bazakomeza babihabwe, haba mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'imibereho, mu rwego rw'ubuvuzi. Ingengo y'imari avuga ko 5% n'ingengo y'imari ya leta yagenerwaga ikigega FARG. N'ubundi ibikorwa aba bantu bakorerwa ni leta ibikora, izabikomeza uko byari bisanzwe bigenda. Igihindutse gusa ni inyito
Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yashyizweho mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Iyi minisiteri ihawe inshingano zirimo gutegura politiki zijyanye n'ubumwe n'uburere mboneragihugu. Izindi nshingano zikomeye z'iyi minisiteri ifite ni izijyanye no gukomeza komora ibikomere byasizwe n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kuko ibyo bikomere bikigaragara nk'ibibangamira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Iyi minisiteri ishyizweho mu gihe ubushakashatsi bwa 2020 ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda buheruka bwerekanye ko abantu 27% basanga ibikomere bikomoka ku mateka y'ivangura n'amacakubiri na jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda rwanyuzemo ari inzitizi nyamukuru mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Asumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.